ngifane ngikhombe ngengane. Sibheke khona laba kumdlula lapho siya khona sofika sibhala u-4 Studio 12. Zonke izinto zenzeka. Tatazela matatazela nantombi emnyama otshela uqhiliza ukuthi ngithele onyaka yiwo yiwo. Ngeke benze lutho nhlobo 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 nhlobo. Uthini uqinise imfowangqobo? Hayi nangu maribariba wemalibazi. Laba lapho mfana kithuthula ukuthi uhlanganise into zakho zilungele wena. Umsani mfowamnyambo kade ngayikhuluma indaba yangathi ufuna ukugugela kumina hlaba ugodo.